Hakuna wengine zaidi yako, we mpenzi. Hakuna wengine zaidi yako, we mpenzi.
Why? Fanya raka minataka demjo. Uje tuonge tiamalize. Yay. Now it's time for you my love. I'm always down for ya. And I'm never gonna let you down. Malaika we, wako nimefika we. I dedicate this song for you girl. Uwe my special kwa kona. Sikoka tatama. Tazidisha my love. Vire nasikia rap kukupata we mama.
Was niko macho na waza. Hivu nafahamu wendo wangu mwangaza. Hivu nafahamu sina hata pa kwanza. Mkesu kiniacha kia Mungu ntadata. Nipele kwe mirembe, hijikate na wembe. Cheese kama cheese wa kukota makopo. Furaha haki yako hata kama kwa mkopo. Napendo na vosuka hizo rasta gadi. Napendo na vovaa skate fupi odi. Nitege unavoweza hake nani mina penda. Nile kama njiwa na vomlea wake kinda. Soge upande wangu ni kulinde kwa salama. Nafau na vosema come here to your mom. Niroge kama uchawi upo baby niroge. Jacuzzi limeja maji baby tukoge. Pendeze mbrembo wangu ili joni tutoke.
Nikwambie ninavyo kupenda wewe. Njoo nikwambie ninavyo kupenda wewe.
It's Louis again. Sometimes I confess to you. Hakuna mwingine. Believe me. Sometimes I confess to you. You're my darling, my love. Come, jiggy, my window, what it is. Baby, can I tell you something? Me like you when you love me more. Baby, slowly put it on me. Me like you when you do it so. My sweet mama from Jamaica. Even when you be a damn mom, I like. If I'm bully, I'm your baby, girl, I dig. Me na jiga so yeah.
Salida.
Ni lugha ipi itaongea kweli bila nguvu ya fedha. Tamu asali compare pilipili. Chaguo pita niweka. Hivi nitakuwa sawa nikikuambia. Unipe dhambi za kumi nichagwe moto. Utaniamini nikikuambia. Takupa magorofa mini rudi.
Haya moyo si ya mwili. Kwenye baridi koti si chochote. Umenshika akili kama chizi vyovyote.
I don't care.
Nikwambie
navyokupenda baby. Njoo nikwambie navyokupenda,
navyokupenda.
Hisia, hisia, baby unachanganya kwa hizi hisia. Imagine nina jina la nasinzia, ivika moya kaini mbio kana kimbio. Take nini tena, ona wewa mwisho nisha sema. Sijaribu kwaza hata kunitema, laba kama pendi kuna nikie.
Unatema peni, unajua ingia wapeni.